Tino.
Ang Lipo.
My man, Wild for the Boys Productions.
Ang Lipo.
Luper Rap Soldiers. Ang Lipo.
Ang Lipo.
Yanute, I'm go weebo. Nyon roko seria ja wabikibo. Ifu lo nyinda, eto ifubo. Aweta bete tere dosa wokobo. Ario kore nyato de kitangu. Winga minya ziku ngu liangwa milengu. Marimi nyo urio tusasi myo tsungu. Jirani nizo siria mya tini ngungu. Vali, meya ndofe sukulu. Meya ngwe zori ata chalwa. Uzwe nebo meya mfuso. Ya kakalye chocharia meyo riezo. Angwezi mokomvya datisi. Ongulumu malia tititasi. Azimu leba mezo kiangu. Bame ngoro vya sirango. Beya nradi ya fusi, yeri yini ya surisi. Teturo karile beye izwanzi mbago nini ke ili ya ziku. Miswanzi ya zio piope, anzi mafuwa gafini ngope. Obiti dravita piranti lati ya kili town mali ya amfuyo. Beye keyo angwe sosuku beye tilionda misweto mefiyo. Responsibility tani ni karile lobo ni ya ibi ya koyo. Mijiswanzi mabayo, edwe sumi mokini bayondiyo. Nyadio za toro bini mio bisune no su sasindo ni twayo. Mingangu ni maliasi, yoduko meji doza totasi. Ejwa zino pia mbuni yo, nipeleno gari seri tegisi. Ejwa ni boju sawe diasi, geriko ndundusi baka keribisi. Jingazo ziladja baso kifeyisi, ejwa bakira sasi lebasi basi. We gotta wake up ladies and gentlemen. If we ain't gonna wake up, nothing ain't gonna change. Be a good leader, be a mirror in the community. Wake up and build, that's what's up. Let people see from you. Happy on the sweet vocals, Lolita Records.